Molweni zihlobo, sibulisile kwakhona kule ncoko nabakwa-Satrix. Namhlanje sihleli noThembeka Khumalo ozawusixelela kabanzi nge-app yabo ekuthiwa ngu-Satrix Now, kuba kaloku njengoba usazi uyakwazi ukutyala uinveste namalini na noba yi-R10 onayo. Ngoko ke bafuna wazi into yokokubana ifowuni le uyiphetheyo isisixhobo kuwe sokuba uinveste, sesokuba ubhalise, sesokokubana ukhuphe nemali isixhobo esiyi-app yabo. Uzasicacisela uba isebenza kanjani na kungekudalanga. Enkosi ngosenzela ithuba Thembeka, usicacisele nge-app yenu yakwa-Satrix. Kudalani nayo, inethuba elingakanani nayilontsha?
Satrix app yethu I think isine safely ngingathi sina maybe 3 years sinayo manje. Yeah, ever since I launched, we have had a lot of my clients. I see business side. I totally useful. Yes, is actually no manga bukepi. We are kwazi ku keep your phone, check your account yako, you know, when you think of when that we app without having to sala ku laptop uvule uzubone i-account yako.
So isetshenziswa ngabantu abasebene-akhawunti okanye ndiyakwazi uzivulela iakhawunti nje kabusha iqale phansi iakhawunti ndiyivule phaa kwi-app?
Noba ungenayo iakhawunti uyakwazi nayo ukudownloada i-app, akwazi ukurejista kwi-app, asinike imininingwane yakhe, igama, isibongo, i-ID number, lezo zinto ezijwayelekile ma uvula iakhawunti ebhanke nakumanye ama-institutions anjalo. So yes, ungakwazi ukuyi-download i-app uregister for an account via i-app.
So noba zange ndibe nayo iakhawunti ngaphambilini ye-Satrix, ndiyakwazi ukuyiqala phaa kule app xa ndidawunlowudile mhlawumbi kwi-Play Store?
Ewe, uyakwazi ukuyidawunlowuda kwi-Play Store or kwi-iStore yaka-Apple and uregister for i-account. So ngizokuthiwa unayo i-akhawunti ka-Satrix njengamanje, ungakhona ukuya khona u-download i-app, uklikhe u-register, u-registerishe for an account.
So i-process ke yokuthatha ezi details ze-fika, ngoba uthe kuyafana nokubuvula i-akhawunti yebhanki, sicela usicacisele ngayo uba isebenza kanjani, ngoba ngoku umntu akaphathanga amaphepha. Yabona, uphethe ifowuni kuphela uvula le akhawunti. So yenza kanjani nje?
So ilula ke le yefika u-Satrix. In fact ngathi ilula kune na amanye institutions like ibhange nanani. Ka-Satrix xa unayo i-ID number, u-South African resident, u-over 18, basically uyi-adult nge-legal system, then uyakhona ukuthi uvule i-account through i-app. Ama-systems ethu ayakhuluma nama-systems aka-home affairs wasiza abantu. So siyakhona ukuchecka ma usinike i-ID number yakho, siyakhona ukuchecka ukuthi si-verify i-identity yakho kanjalo. Kanjalo nakwi-bank account, ma usinike ama-bank account details yakho, siyakhona ukuwa-verify through our systems ukuchecka ukuba yes, i-account, i-bank account usinike yona xa u-register for i-account ibelonga to you.
So nixhumene nebhanki niphinde nixhumane ne-home affairs?
Sixhumane ne-home affairs.
Okay, and then ke ngoku yintoni kanye kanye ukwazi ukuyenza? Ngoba ubuthe kuqala bekade kusetyenziswa i-desktop, ikhompyutha kanjalo. Yiyo yonke into umntu obekwazi, mhlawumbi masithi umntu ebenayo i-account yakwa-Satrix ebeqhela usebenzisa ikhompyutha. Yiyo yonke into ebeyenza kwikhompyutha ekwazi ukwenzeka ngoku nge-app?
Ewe. So kwi-app kwangoku ungakwazi ukuregister for an account xa umuntu ongakaze abe ne-account ka-Satrix. Uyakhona ukudownload i-app, uregister for an account, uvule i-account enja. Ma usuyivulele leyo account, uyakhona uku-investa. Deposit ama-funds akho, imali, faka imali kwi-account yakho ye-Satrix, and then u-investe ke kuma-funds lawa akhona kwa-Satrix, or Satrix 40, or Satrix DV, nalawa manye.
So uyakhetha pha?
Ewe, wena okhethayo ukuba ufuna uku-investa kumaphi khona. Maningi ama-options but uyakhona. Kanjalo futhi nakwi-app uyakhona ukuthi ma ufuna ukushintsha, se usuyijwayele lento usuqalile ukuinvesta mhlawumbe wa-investa ku-Cetrics 40 nako-Cetrics Refi usufuna ukushintsha manje u-investe ku-Cetrics DV usufuna ukuyikhipha imali ka-40 uyifake ku-Cetrics DV uyakhona ukwenza njalo kwi-app
i-switch igama layo
Alright,
and then enye into ebendifuna ukuyicha kulula kangakanani ukuyisebenzisa i-app like abantu omama bethu ndiyazi uba uthe abantu abana-18 sensho ayonto ekunzima ukuzifundisa yona ukuyisebenzisa xa umntu esemakhaya
yona ayonzima ayinzima kakhulu I think njenganoma yini into entsha you know idinga ukuthi uyijwayele kancane so the more ungena kuyona uciphiza amabhathin akhona ucheck ukuthi kwenzakala le mangipressa la you know ilula to navigate ayikho nzima ukuyisebenzisa
masithi ke ngoku mna andingomntu ozaziyo ezifund ndisebenzisa i-advisor okanye ndisebenzisa abantu kuthiwa zii-brokers kuzawufuneka ibe nguyo udawunlowuda i-app okanye kwenzeka kanjani into yokubana ingathi ungacacisa uba ngumntu ozenzela directly oza kwi-Cetrics yedwa okwazi usebenzisa i-app okanye noba mna mhlawumbi ndize ngebroker ndiyakwazi nam ukuyisebenzisa i-app so that ndibone le nto nayo ibroker eyibonayo
so xa sisungula i-Cetrics Now platform i-Cetrics Now umcabango kwakuwukuthi le platform eyabantu abazokhona ukuinvesta directly like bazenzele bona because umcabango yethu is that siyenza i-investing ibe easy ingabi complicated ingathusi ingabalekisi abantu so sasingayicabanganga with ama-advisors in mind but later on ngokuhamba kwesikhathi sabona ukuthi abantu bayafuna ukuthi abanye bayafuna ukusizwa ama-advisors so ikhona i-option yokuthi ube ne-advisor kwi-platform however i-app le ezobe isefonini yakho izobe ibonwa nguwe wuzokwazi ukwenza ama-transactions ukuthi uyathenga uyadayisa uya-invest u-deposit imali so leyo izobe idrive nguwe as i-investor kepha ma ufuna ukuthi u-advise i-broker yakho okanye i-financial advisor naleyo option siyayamukela
Okay. No, because as fun as thing abantu, abanye bethu siyakwazi ukuze understand as it terms, abanye bethu siyamdinga la mntu wokusibambisandla. So ndiyavuya xa nisithi akho mntu nimvalela ngaphandle.
Ewe, no, akunamuntu simvalela ngaphandle, but I think the way siyenze ngakhona konke nakwi-website yethu, ungakhona ukuthi uyivule kwifoni yakho, kwi-website, uyakhona ukuya kwi-page yama-investors, first-time investors, sibhale kanjalo. Uyakwazi ukubheka lapha, iyakuguyida kahle ukuthi as a first-time investor kumele wenze njani, kumele, you know, izinto kumele uzazi.
So ikukhokhele.
Ewe.
Okay. Funa ndiwubuze lo mbuzo ngoba sihlala apha eSouth Africa, i-cyber security tineka. Ifowuni siyazilahla every day, okanye zitshontshwe, okanye kwenzeke into nje so uba ndinale Cetrics app ngoku ifowuni yam kuthiwe ilahlekile kwenzeka kanjani xa ukhona umntu ongeyindim xa iseyilahlekile ifowuni mhlawumbi ongakhuphi imali zam okanye sicacisele nje ngendlela abantu abakhuselwa ngayo xa besenza i-transactions apha kwi-app
ya no mtase ushiqiniso ngempela i-fraud yenzeka eSouth Africa la sala khona and it's not only makulahleke ifone qha also bayenza ibizwa ngokuthi i-identity theft la bazokhona ukungena khona bathole i-personal information yakho so into esiyenzile ka-Cetrics ukuzama ukuvikela izinto ezinjengalezo from happening is ukuba siyenze into ekuthiwa i-2FA two-factor authentication.
Yeah.
Two-factor authentication i-layer ye-protection ye-account yakho. So that umuntu akakwazi ukungena kwi-account yakho without i-code eyaziwa nguwe ozoyithola kwi-app ozokuyidownload kwifowuni yakho.
Efana nepin.
Efana nepin. So une-app kwifowuni yakho e-generator ipin, ekhipha ipin njalo uma ufuna ukuloga on. Mawuxa ulogwe on fanele ufake leyo pin. So yona two factor authentication ke leyo esiyisebenzisayo ukusekela ama-clients ethu.
So kusawufuneka ndifowune masithi ke ilahlekile ifowuni yam nalo app. So ufuneka umuntu afonele kwi-call center achaze ukuba kwenzeke kanje.
Ewe, xa ilahlekile ifowuni ngamele usifonele kwi-call center usichazele ukuba ifowuni yakho ilahlekile. Bazokubuza imininingwane ngawe, bakubuze mhlawumbe ama-transaction uke wawenza ngoba azokwaziwa wuwe. Just to ukwenza sure ukuthi siyaverify ukuthi ngempela lo muntu esikhuluma naye ubabalwa na. Then we can assist you ke.
Uzayimuva ke mhlawumbe kwenye i-device entsha.
Yebo, sizoyisusa kule device endala le ilahlekile, and then xa usuthole i-device entsha usuyokwazi-ke futhi ukuloga on, we activate i-2FA.
Zikhona ii-products ezingekhoyo kwi-app yenu, like ndiyayazi uba nine-tax free, nine-ETF, nine-unit trust. Zikhona zonke ezi products?
Zikhona zonke kwi-app. Uyakhona ukuinvesta kwi-tax free, uyakhona ukuinvesta kwi-standard account, ukhona nokwenza ngisho nama-vouchers kwi-app yethu. So ikhona yonke into. Basically ayikho into ongakwazi ukuyenza kwi-app that ukhona ukuyenza kwi by desktop, laptop.
I-voucher zona sebenza kanjani?
I-voucher zona so ngafanele udeposite imali kwi-account yakho. Mase uyidepositile leyo mali izohlala kwinto kuthiwa i-cash wallet yakho. And then from leyo cash wallet uyakhona ukuthi uthenge i-voucher, uzocofa u-vouchers lapha kwi-app, and then ufake i-amount ofuna ukuyisenda as i-voucher. And then izosenda i-email to lowo muntu omnikayo i-voucher.
So xa umntu isipho, xa umhlobo noba i-birthday
okanye i-baby shower, nginayo ukuthi ngibhale ukuthi ngiyisa kubabalwa, ngifake i-email address kababalwa, uzobe usuyithola-ke wena kwi-inbox.
Baqale ntombi abantu babeze i-trust fund babies bengakazalwa. Noba yimalini, noba yi-10
rand. Noba ngabe yimalini.
So lo mntu ufumene i-voucher ubazange abe nayo iakhawunti yakwaSatrix. Naye ke ngoku xa efumane le voucher udownloada i-app avule i-akhawunti kwicala lakhe. Kwaziwe uba laa voucher number yiyo ezomqalela.
Ewe, naye ma eseyivulile iakhawunti uzocofa u-vouchers. Ma seyivulile kwi-app acofa u-redeem voucher, abe sefaka i-voucher code la azobe ethole kwi-email. And then izoreflektha imali kwi-cash wallet yakhe usengaqalake ainveste ma-funds akaSatrix.
So asina excuse, singaqala nanamhlanje.
Singaqala nangoku. Nangoku
senze i-trust fund babies.
Senze i-trust fund babies. I think kubalulekile ukuba ngisho ukuba for ingane i-registration process i-manual. Yeah. Idinga ngoba bona bekho over 18.
Oh, funeka yenze umzali
ayenze. Kepha ngayakhona ukuyenza kwi-app, uzumele ayenze kwi-desktop.
Umsurprise xa ena 18 kuba wavulelwa
i-account useyingane.
Imane usongeza xa kukhona imali. Hayi, enkosi. Oh, ndingekalibali. Njengoba besikhe sathetha kwenye i-episode yethu besithetha nge-costs. Sathetha ngento yobana khona i-management fees, kukhona abanee-brokers ke mhlawumbi bekhona i-advice fee. Ihamba njalo naxa usebenzisa i-app okanye kukhona mhlawumbi ezinye ii-fees apha kwi-app zokutransacta okanye iyafana noba ubuyenza ngelaa hlobo le-website. Isebenza njani yona indaba ye-fees?
Ii-fees iyafana sithi whether uyenza kwi-desktop okanye uyenza kwi-app, ama-fees ayafana. Transaction fees kanye ne-platform fees ziyafana.
So akho nto ikukhosta sentsho eyongezayo kwii-cost zakho nxa busebenzisa i-app?
No, ayikho. Kuyafana whether i-app noma kwi-desktop.
So i-app ngundlela lula?
Undlela lula i-app. I think ngoba abantu abaningi these days banama-cellphone, cellphone ihlalise epocketini so uyakwazi ukuyikhipha kalula uqhubeke ne-investment yakho uinveste okanye uvule i-account so yenza izinto zibe lula
hayi ke masibulele ngexesha lakho kwanamhlanje ngoba bayayazi abahlobo bethu abasimameleyo uba sinazo i-vouchers abantu abanokwazi ukuziwina esiziphiweyo uba abantu abamameleyo le program bakwazi uba xa bebuza imibuzo babe sethubeni lokuziwina ndicinga into yobana umntu angabhala abhalele kwi-social media platforms zethu epokothweni noba uya inboxer kuTwitter kuInstagram nakuFacebook lo mbuzo umntu acinga uba akhange okanye loo nto umntu acinga uba khange siyicaco sekakuhle namhlanje uyakwazi usithumela umbuzo siyayibhala siyaqokelela umntu ngamnye angawina i-voucher osimameleyo andazi noba khona amazwi ofuna uphinde uwashiye phambi koba sikukhulule kwanamhlanje
ewe engifuna ukusho nje ukuthi I think i-Satrix isiyenze okuningi to ensure ukuthi thina abantu abafana nathi abaqhamuka from all walks of life bakhone nabo ukuqala lento ye-investing mina xa ngiqale i-Satrix ukusebenza ngangihlale ngitshela ukuthi investing yabantu abanemali yabantu abanama-advisors mina angazi lutho nge-investor therefore angizukuqala nje ngiyithinte but ma ngibona i-Satrix bayenza ibe lula bayenze ibe the fact that akunama minimums ungaqala nanoma malini onayo it means laloyo naloyo ufunayo ukuba-investor angaba i-investor so kahle kahle ayikho i-reason why singeke siqale namhlanje
ngoba ayoyabantu abathile
ayoyabantu abathile eyomntu wonke noma kuthiwa unjani u-black u-white u-grey u-pink it's for everybody
inkosi
ngiyabulela